You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo, coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the Other Black Music in this time slot next week, and Greybeard will be joining me in an hour at 5 o'clock for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. And as part of that program, at 6:30, a memo will be here with the African Youth Center portion of the program. All right, you know, there's a band that's been reforming basically out in the Seattle area, I believe. It's the Afrisa International Band, made up of members primarily who worked with Tabule Rochereau from time to time back in the day. And they're putting together a new album. They're getting ready to go on tour, I believe, in the fall. I think they're going to come to the East Coast. I hope so. And they had put out an LP in France back in 1993. And it was called Wawali Bonane, The Second Breath, et la Frisa International de l'An 2000, or of the year 2000. And we're going to play a song off of this cut because it's basically the same band. It's the same guys. It's like basically the same people, Wawali Bonane, along with Dodo Munoko, and let's see, on guitars, Wheat Kilos and Tesa and Seka, of course, as the lead guitar player on there, as he is in the band today. So let's hear something from going back, what did I say it was, 1993? So we're going back 13 years. Is that right? 23 years. 13 years? I can't do math right now. But anyway, let's play something from that album, and we're going to hear this song off of, we're going to hear a song off of that one called Francie, mi amor.
Chérie, qu'on a d'abord bangote e mo bibi bamba bamba e e fonsi
na ningana ni kala mama lelo na ningini soso na poni se yo motema na bufa bona kitoko na yo kitoko a maji ele mbote na nzoto e kitoko a banzelo ele mbote motema e ninganga wayo o ni mangadi e
sheko na na bangote
de toi mon orphée, mon bonheur est assuré. Avant toi, belle amie, tout n'était qu'illusion. Je n'ai jamais aimé avec tant de passion. Il y a des bras amoureux, ma vie est si bien rangée. Rappelle-toi pour l'amour, et l'air fait, je suis engagé.
Chérie, Colanda Bambote, Koyoka Bambote, et mon bébé Bamba Bamba, et Francie. Chérie, Colanda Bambote, et mon bébé Bamba Bamba et français.
Oh,
Mana esanga na tikala senza ke apamba
na lila yona musica
motema nanga omema molimu nanga osomba makanisi pe okanga na komanzo bana mokili pona kopanza kaka yo mayo Tianga mwana moto na motara kaponga na kamka esengo ninyo koyoka ye makila nanga eindi bashase nanga ekimi volonté nanga esili na meka kopaya yo ndenge nini obalola motema nanga Kisana lilita nanga Banda kata moke na sepela Maya Maya Saki na kufi pona yo Yela nga fololo Kisana lilita nanga Banda kata moke na sepela
Bakoloba, bakoloba, ngai na yo kate bolingo kanginga Yeye, 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 mayo bolingo fungolanga Boko seka, boko seka, boko ye bate bolingo kotinga Yeye, ezali eloko ya mondo kibotikanga Namekana lukana meka kobo ya ye bolingo esilate Yeye, namona ye na mwasi na luka sema tata Bolingo, bolingo katanga na ye mayo eluka moko akufa Mama, na bomba zote pai wapie na kokufa Bakoloba, bakoloba, ngai na yo kate bolingo kanginga Yeye, 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 mayo bolingo fungolanga Boko seka, boko seka, boko ye bate bolingo kotinga Yeye, ezali eloko ya mondo kibotikanga Nameka naluka nameka koboya ye bolingo esilate Yeye, namona ye na mwasi naluka sema tata Bolingo, bolingo katyanga na ye mayo eluka moko akufa Mama, na bomba zote pai wapi na kokufa seka boko yebate molinge kotinga yeye ezali eloko ya bondoki botikanga nameka naluka nameka kombo ya ye bolingo esila te yeye namona ye na mwasi naluka se matata Bolingo, bolingo, katanga na ema yo eluka moko akufa Mama, na bomba zote bayi wapi nako kufa bakolo banga na yo kate bolingo kanginga Yeye, 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 ye, mayo bolingo fumolanga boko seka boko yebate bolinge kotinga yeye ezali eloko ya bondoki botikanga nameka naluka nameka kombo ya ye bolingo esila te yeye namona ye na mwasi naluka se matata Bolingo, bolingo, katanga na emayo eluka moko akufa Mama, na bomba zote bayi wapi nako kufa
Salate, loko to luka kaseto sangisa maloba. mama. Kasi liki to sima kanga inayo, mosapi moko moko, ekwe ipe pasuki, leloto zangani mama. Na salanini, na loba nini, ma loba masuki na sea makanisi. Benga André Mita Kubu Akiti sana motema mama
Sono eme sana koyoka solo Eyo kite
Leina sala
Mato eme sana koyoka Eyo kite
Motema ya mwana moto yoka binanguma Yepeko ata kufi Erembe na ye sila kaso mote Wapi mwayena rekupere mote mama mama
Soki na sala kino mabe Bimbi satana yo Soki pena bomaka moto Nika tobo misa mama
Elise Massimo Bonnoué Production Spécialiste en CD
Nabi Missio samedi soir Nama siku ya bambiansa Moyo tomesa na kosa la telo Kotonu kakase kosangisa maloba mama Kasi nikito simbaka Musapi moko moko Ekwete pasuki
Vale.
brisé la main. La cause on va porter la soki au changer mon tema. Soki peo lingi kine la ma bonimo. Aka la poste la tanga écriture mayo.
De la RDC. Allô, Bi? Oui, Zali, bye bye. Treston, Ilunga, le petit français.
Loko sona ekembe GPS, ma pose au kere batikayo.
Elanga na lona ki e potimbu mate, na imawa. Kafe na lona ki e kauki elanga, e boiko sila, na kosuka wapi. Ata motu ya yabo moina ngana nimi na futa pona longa motema ya bolingo na yo magi kole cœur de bœuf
monette loso
magi kole soki yo pesinga mokongoli wana nga ekokie yaka na kitoko na yo ya maji banjelo ba pambola nga motema po etondi na esengo ya presence na yo
Alphonse, ma voilà.
Nathalie Licolo, na katia ma patana moni elili na yo eko ngenga loko la volo. Makila mandoto manga maningani.
LL container Lindon, le nouveau à Corbeil et Paris.
Melesi na pesa, sera baye babota yo kole. Boyo zalaka loko la jeloue, motema ya meme, kitoko ya kobangisa. Cosa la pidique la bolingo magie, zala sympathique. Oh, commissa, n'a lesika mama koutwa, commissa, naïte.
Premier citoyen de la ville, André Kimbuta. Mote maya mama Yvette.
Lorette Mampouya.
Sina pesa, sina baye babota yokole. Boyo zala kaloko la jeloue. Motema ya meme, kitoko ya kobangisa. Tika ko zala pidike na bolingo magie. Zala sympathique. O komisa ngale sika mama kutwa komisa. Naiteo.
Maman a job.
Souci et Gabon, capitaine Nimibati. chance chérie Bolingo na pesa kayo mebi na moto lobele kikilo Yango prefere otika yango na balabala ye Tarale no bale kinze na balopoti ye Mami bolia mizu kasangana ye Bena kasongo Roje mabukola Bape singa itolia suka ye
Sharon na London
Magi ope si mokongo lilita na kebanie Tosa mona kana ya wae Toka maloko la mapasa Yanga yanda motuka mule longo Molingo na yoe no kisimula Katia mote maya moto A presence de boton
Marianne Abia
Magi ditumba bolingo leki na mbonga Bakasi na tikeli baba kanue Bazo senga lo samwe paya ya wae
ma belle
non poco na la so qui est de ti un bata e come al cacaca je t'aimerai toujours pour coller yango a coma coba na comuna na yo magie riki madaka yango na sengi na ngabano
susie kamoli kapite ni mi baleo
mi baleo
Okay, that last track was Ben's Patrol from the 2015 two-CD group, two different CDs, Bye Bye 1 and Bye Bye CD 2. That was Bye Bye CD 2, the song Bonne Chance. And Mighty Lou System passed away in 2007. That CD came out just last year, I believe in April or so. And I don't know how they got Mighty Lou to sing on that. They must have had an old master tape or something that they mixed in with it. But that was Mighty Lou System singing there, along with Niboma Mwandito and Luciana Demongongo and others. Before that, Le Poeta, Le Tumba Simero, and Bana Oke from the CD Bana O Kilo Kiya Kinshasa. We heard the song called Soleil. Before that, Le Señor Tabule Rochereau and La Frisa International from the album, the LP, Rochereau à Abidjan, Volume 3. We heard the song called Tanga Tanga. And we started off the set with Wawali Bonane at La Frisa International de l'An 2000 We heard the song called Francie Mi Amour from their LP Historia Marie Faye. When natural or man-made disaster strikes, homeowners can take a variety of steps to keep their families and homes safer. They can be as simple as making sure you have a working flashlight and a battery-powered radio. If the power goes out, turning switches off and unplugging appliances can prevent unnecessary damage from power surges when it is restored. Planning ahead is important, too. Keep a supply of non-perishable food and bottled water, and make sure you have all of your medicines. For many more tips to keep safe in your home during emergencies, you can visit the Federal Alliance for Safe Homes at flash.org. And you can get our track list at wrir.org. Again, my name is DJ Dowdy, and I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. I've been enjoying the program today. I hope you have, too. Leave us a comment at the blog at www.wrir.org, or look for me, David Noyes, N-O-Y-E-S, on Facebook, and leave me a comment there. All right, let's hear some Niboma Mwandito. We just heard Niboma singing with on Ben's Patrol's album. Let's go back to 1983 from his LP, Cor a Cor, or Heart to Heart. We'll hear the song. Seems like I've been jumping back and forth from the 1980s to today. We'll hear the song, Les Générations.
Thank you.
Les Kamale Dynamiques. That is the song Les Générations. And I want to thank Raphael for listening today, and I'm going to dedicate this next song to him from the same era, from across the river, across the Pool Malebo, from Les Bantu de la Capitale, from the LP Les Renaissance. Here is Dégé.
Bolingo na zui, tikana sepela mama. Mobalina lukaki lelo yona kangiye tikana tinga madeje. Nani akela yo mapenda tiango motema loko solo kola ya soso na lulaka. Bamba na bako kamwa he motindo ye alinga kanga. Bakale langa karope bakoto langa babanzali bala ena zibaba sepela. Bamba na bako kamwa he motindo ye alinga kanga. Bakane langa karope bakoto langa babo bali bala ena zibaba sepela. Bolingo na zui, tika na sepela mama. Mobali na lukaki, lelo yo na kangiye, tika na tinga madeje. Nanya kela yo mapenda, tianga motema loko solo kola ya soso na lulaka. Bamba na bako kamwa he, motindo ye alinga kama. Bakane langa karape bakota wanganga bapanzali bala e nasima basepela. Bamba na bako kamwa he motindo ye alinga kanga. Bakane langa karape bakota wanganga babo mali bala e nasima basepela. Na lingiye poe mi mondele na lingiye poa tonda gentil na lingiye poa koka na lingiye seri nanga na lingiye Na lingiye poe mi mondele na lingiye poa tonda gentil na lingiye poa koka na lingiye seri nanga
eje alinga kanga eloko yango mama koka mwate denge na sonya kaye mama akoya karo eje alinga kanga poe bi na koka nanga idiye. Ami akabako mama eh alinganga kalao
na lingiye poe bi mondele na lingiye poa tonda gentil na lingiye poa koka na lingiye selinanga
na lingiye mama Selina ngamo ko mama o botike langaye boko kanelanga ikotale langai makita pona tikaye patia pamba mama alula kakalao
na lingiye poe bi mondele na lingiye poa tonda gentil na lingiye kwa koka na lingiye selinanga
show Raoul Makosa.
Mama, oh, botike langaye, boko kane langaye, kotale langaye, makita pona tikaye, patia pamba teli, oh, yangaye moko,
nalingiye, 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 poe mi mozele, nalingiye, nalingiye, poa tonda janti, nalingiye, nalingiye, Wako kara lingiye seri nanga.
Thank you, thank you, thank you for listening to Ambiance Congo today. Thanks for your calls, your comments. Appreciate it. In the background, instrumental cut from Mose Fanfan from his CD, The Congo Acoustic. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence at 5.